Yeah. Ile mwanzo mwanzo nalijua kopa, moyo ukadondoka kwa wopa, ingali bado mdogo nikaogopa, hivi nitaweza jishindana na vipopa. Nikasema sararo pesa makaratasi, si nikampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana, ama pengine nyota ziripishana. Kila siku tukawa tunagombana, hapa kati kabla jaja priana. Na mina waifu tulipendana, na tukajaga kuachana bila kugombana. Badara ya kuja wenye chuki na roza tamo, wakanifanya nionekane nimetamani mtoto na mama. Basi asira mawazo ya kanisonga, dogo ambe alipo sambaza mkonga. Haters wakazani ntajinyonga, hell no it's true I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama nikila mbichi we kula mbifu, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Siwezi kuwa we, na sito kuja kuwa we. Bad Trophy Boy. Kukua sijafumba macho, itaendelea kupepesa. Mana nikita kacho, akipatikane takwa pesa. Kama maisha ni bahati nasibu, basi sito choka kujaribu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wa karibu. Hata huyo ndugu yenu misi kuvita kavita, mbona sikugombana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita, akisikia karoka na mpita. Kwa kuwa siishi kwa matakwa ya mtu, siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu, umuziki ni kipaji sishindani na mtu. Yeah, yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbifu, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kamwe siwezi kuwa we, na sito kuja kuwa we. Bad Trophy Boy. Zara boy pass me the weed, I just wanna do my way. Bad energy stay far away, I just wanna do my way.